abangayibad uthando lwethu lonzima ngempela iyazibuza kuphingi iyazibuza yini mbangi mangikufonela bamba ucingo lakho ngikuthumela mati emba uphendu mangikufonela bamba ucingo lakho ngifuna lakho wethu thando
hiphop.com.